Uyu munsi rero tujya kongera kuganira ku cyorezo cya COVID-19, ni icyorezo cyugarije isi yose ariko n'igihugu cyacu by'umwihariko. Uyu munsi rero mu kiganiro cyacu tujye kurebera hamwe ese ni iki urubyiruko rukwiye gukora kugira ngo rwirinde kwandura COVID-19 ndetse no kuyanduza. Twaganiriye rero na Ninyampinga warwaye COVID-19, aravurwa aza gukira, araduha ubuhamya bwe, atubwire uko byamugendekeye by'umwihariko, ariko anatubwire icyo yumva nk'urubyiruko rukwiye kuba rwakora kugira ngo rwirinde kwandura COVID ndetse rwirinde no kuyanduza.
Mbere y'uko ndwara COVID, nabiyumvaga hanze, nkumva Kigali ko hari COVID, ako nkumva nanone urundi ruhande nkumva ntago ari byo, nkumva nyine ego biriho ariko sindayibonaga nabyemezaga. Urebye nta makuru nayo nyifiteho kuko numvaga itazamfata, numvaga rero nta mpamvu yo kubimenya. Numvaga ngo COVID ngo ni ikintu bagukuramo ngo kibyimbye, ngo nyine ngo ahantu igiye haratumba then bakakihandura niba ari uguhandura. Noneho dutashye tweze gutaha muri cya gikara byatari, sinzi ukuntu nagiye kuri nandi gukoresha social media mbona umuntu nyine isura yose yarangitseho ubudomo, ndavuga ati niyi nkumva nyine iteye ubwoba. Byari kuwa gatanu, nari ndi kuganira n'inshuti zanjye urungano, noneho ngeze hagati numva ewana, numva ndarushye, ngize umunaniro udasanzwe, ndavuga ati kanze kuryama, nibete nze kuryama nimugoroba, sinze muri etide. Kuva na bose njya nifubika umupira urenze umwe, ako nifubitse ine itanu, nkumva imbeho wapi, nkihagararo nkumva sinshaka kujya kuri biriya bitaro. Ku cyumweru nyirizina nibwo numvishe byanze, biranga, ndavuga ati kamfate ubwishingizi njye kwa muganga. Ngiyeyo nibwo numvishe ijambo ngo COVID positive, sinayizi n'ibyo bisobanuye, abaganga bahuze. Simenye ko hari umuntu wagaragaye muri kino kigo wifite, n'uwo muganga arambwira ati uze kugaruka mu gitondo ko bwari bwije ngo bagupime. Ngisise COVID, muganga ntanambwiye malariya basi COVID ayikuye, COVID ubu yabageze hano. Ndamwihorera ndavuga ati sinzanaza mu mutima, mu gitondo ndafetinga ndagwa, imbaraga zirabura neza, kuko navuga ngo sinzasubirayo, birangira bantwaye kuri burankari barampima barayibona. Nari ndi mu cyumba ntegereje ibisubizo ko njye nari ndembye, bampaye kuryama ariko bakivuga ngo nyine ngo urarwaye. Nahise mpaguruka ndicara ndatekereza, ndafise umuganga anyangira iki kuki ari kumbeshya. Icyo gihe njye kwa muganga bantwara kuri burankari, ikintu cyanjyaga byatari ni umutwe, umutwe warangiyaga, noneho byakubitana no kurira ukaba umutwe koko. Ako mbere byari ugukorora, umva nta mbaraga ufite, kumva urakonje cyane ariko ibyo bintu nibuka. Bamaze kumbwira ko nanduye, noneho saa kumi n'imwe nibwo umuyobozi w'ikigo yaje, ubwo rero baransanga barambwira ati kugira ngo bankurikirane neza nk'ubuyobozi bw'ikigo, noneho banshakira icyumba kimwe muri dortoire nicyo nabagamo. Nyinjiramo numvaga nyine ibintu bakoze ari byo yego, kugira ngo ntanduze abandi nanjye nirinda, numvaga nta kintu bintwaye. Iminsi 14 nayanditsemo nk'impapuro paje y'igitabo igera mu ijana, iminsi 14 mvuga ubuzima, kuko umunsi umwe wazanaga amateka sinarotaga bwije. Ubuzima bwari bubishye, nakoraga ikintu ariko abandi bagiye, sinemerewe kugera aho bari, kugenda kwa kundi umuntu agenda n'ubunebwe akora yiboneye ntabwo byabyemewe. Mu kindi cy'umweru kindi numvaga noneho narambi, nkumva noneho impamvu ntayo ndi kubona. Ibyumweru bibiri byarashize, umunsi wo kumpima wari kuwa mbere, n'abagenzi banjye twajyanyemo tuba twakize batuga ati tutitahe, naje tujya muri klasi nk'abandi dutangira ubuzima bushya.
Uyu ni Nyampinga twaganiriye rero avuga ko nubwo amabwiriza yo kwirinda COVID-19 asa nk'abangamiye urubyiruko, ni ngombwa kuyakurikiza uko bikwiye, kuko nawe avuga ko iyo aza kuyakurikiza uko bikwiye byari kugabanya ibyago byo kwandura iyi virusi.
Amabwiriza yayo rero urebye ntabwo yari akomeye, ahubwo ikintu gitumaga akomera ni uko ubundi kintu utamenyereye ntabwo gikora neza. Sasa ubonye umuntu mutemerukanye kwifata biranze urahobeye. Kuyirinda rero byari byoroshye ko binakomeye, niko navuga gukaraba intoki urabizi abakobwa cyane cyane biratuje, kumva nyine ni ibintu bibangamye gukaraba intoki rero nabyo nabiha amanota make. Hari n'ukuntu ubukonje usanga ahantu no gukaraba ukabyirengagiza. Korona rero yansigiye inyigisho, ubundi hari ikintu cyita gufeka ikintu asuzuguye ntabwo ari byiza, ikintu cyose rero uko ucyumvishe ukagira n'amahirwe ukamenya uko ucyirinda ugomba kubikora kuko ubuzima ni buto byatari. Njyewe wa mbere rero nk'ubu gukaraba intoki urabikora, ikindi kwambara agapfukamunwa kuko mbere nka klasi ari ukuntu aba ashyushye ugahita ugakuramo, ugashunganywa n'umuyobozi hasi ugahita wambara. Biriya rero nitwe tuba twibeshya kuko ntabwo uri bukambare kuko aje ngo uri kumurinda ni wowe. Vuba rero ikintu cyose nsigaye nyikora numva ko ari inyungu zanjye. Hari aho byafashe kuko byo busanzwe ndandika inkuru, hari byinshi nanditse byagiye bibungura kuko urebye ntabwo ari ikintu tugikinisha ngo wange kwambara agapfukamunwa ufate na mugenzi wawe kutuku kubyishakiye. Mbese hajemo akantu kakoba, ubu dusigaye dutinya nyine, tukamenya nyine ko ari ngombwa, it's a must gukora iki ngiki.
Kwirinda COVID-19 rero ni urugamba ugomba kugiramo uruhare nk'urubyiruko. Akantu gato rero wakora ni umusanzu ukomeye cyane uba utanze mu gufasha kuzasubira mu buzima busanzwe. Uyu ni Nyampinga twaganiriye rero, ngo hari icyo yifuza kugusaba nk'urubyiruko?
Urugamba ni urwa twese kuko nta muntu ugira igihugu cye, turi mu gihugu kimwe. Amabwiriza ni amahame tugenderaho, ni nk'inzira nyine, ariko nanone ni nako kuri kuko narabikoze ndakira, ntabwo amakanya rero katari byo. Rero ndahamya neza ko Imana idushoboje tukabikora, ishyurizo twagitsinda, yaba urwaye yaba nawe utararwara birakureba. Mbese ni ukwifata, ni ukwigoma bya bindi dukunda kugira ngo tubone ibindi byiza.
Nk'uko mubyumvise rero, iki cyorezo kirahari kandi n'abakiri bato rwose bashobora kukirwara. Uyu ni Nyampinga twaganiriye rero ni urugero rukwereka ko ibyo bintu bishoboka cyane. Nyuma yo kuganira n'uyu ni Nyampinga rero, twaganiriye na Dr. Deborah akora mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC, aho yita cyane cyane ku barwayi ba COVID-19 barwarira mu rugo. Ese Dr., iyo umuntu amaze kwandura virusi bigenda bite?
Iyo umuntu amaze kwandura COVID, umubiri nanone ntabwo upfa kuyakira nka virusi nk'izindi virusi zisanzwe. So umubiri nawo wirwanaho kuko aba ari ikindi kintu kitari gisanzwe kiri mu mubiri, kije mu mubiri kuwubangamira. Rero ubudahangarwa cyangwa icyo bakunze kwita immunity y'umuntu igerageza kurwanya iyo virusi. Rero niho hamwe muri ho usanga umuntu nyuma y'iminsi 2-3 atangiye kugaragaza ibimenyetso, agize umuriro, arakoroye, yumva acitse intege, kuko nyine ni ingaruka y'iyo ngwano hagati y'umubiri na virusi. Ariko hari n'abandi batagaragaza ibimenyetso kuko hari abantu bafite usanga umubiri wabo wa mugani ubwo budahangarwa bwabo bukomeye kurusha cyangwa ufite imbaraga, rero ugasanga umuntu ntago agaragaje ibimenyetso. Ariko ntabwo bivuze ko umuntu adafite COVID cyangwa iyo virusi itamurimo.
Hanyuma umuntu se ufite ibimenyetso n'udafite ibimenyetso bose baranduza?
Yego, baranduza cyane. Ni cyo kintu abantu bakunze kwibeshyaho, bavuga ati njyewe nta bimenyetso mfite. Kuba atabimenyetso umuntu afite ntabwo bivuze ko atari udashobora kwanduza.
Abana batoya cyangwa se urubyiruko, reka mvuge muri rusange rwa rubyiruko ruri munsi y'imyaka 20-18 hafi aho ngaho, bo bashobora kwandura COVID-19?
Abana barandura cyane, barandura niba mumaze iminsi mukurikirana n'amakuru. N'ejo wundi hari n'umwana w'amezi 5 witabye Imana kubera COVID. Ntabwo ireba ngo imyaka ko wari wese arandura. Nkunze kubigereranya nka virusi ya grippe. Ari uruhinja, urubyiruko, umusaza, umuntu wese agwara grippe. Ntabwo itoranya ngo umuntu angana gute. Oya, wari wese arandura kandi ashobora no kwanduza. Rero kenshi tuba dushaka kurinda abantu bakuru n'abana bato. Urubyiruko nanone rudasigaye inyuma kuko nanone ni narwo usanga runayikwirakwiza kuruta abandi. Bahora bari muri gahunda, bahora nibo bakora ingendo nyinshi.
Nk'uko dukunze kubivuga mu biganiro byacu rero, coronavirus ntabwo wayibonesha ijisho. Ushobora kuyikura ahantu henshi hatandukanye, ku nzugi, ku meza, ndetse no ku kindi kintu icyo ari cyo cyose cyakozweho n'umuntu uyirwaye cyangwa se cyagezweho n'iyo virusi. Ni byiza rero gukaraba intoki kenshi cyane gashoboka. None se Dr., ko tuvuga ngo ni byiza gukaraba intoki kenshi, ubundi ni ukubera iki ari byiza gukaraba intoki kenshi?
Gukaraba intoki icya mbere ni isuku y'ibanze. Gukaraba intoki ni kugabanya gukwirakwiza kw'iyo virusi. Umuntu ashobora kwitsamura akikora mu maso akagira amatembabuzi cyangwa virusi ku ntoki, agashobora gusuhuza undi mu ntoki akantu kakuriye mu maso utanye kwibyiringira virusi ikaba irinjiye. Kwambara agapfukamunwa muri mu rugo mu gihe ari abantu benshi, abantu bose ntabwo nubwo muba mubana mu nzu ntabwo wamenya ngo uyu muntu yiriwe aha n'aha n'aha yawe n'uburwayi cyangwa utarwaye. Kuko twabivuze hari abarwayi batagira n'ibimenyetso, ntaba nabizi ugasanga nyine aragenda ntabizi. So agapfukamunwa nibwo buryo bw'ibanze bwo kuyirinda. Nanone ibimenyetso bya COVID cyangwa COVID ubwayo ntabwo uyibona mu maso, ubwo tuyu muntu arayifite cyangwa ntabwo ayifite.
None se Dr. wadusobanurira ku bijyanye n'agapfukamunwa, ni akahe keza, ni akahe kizewe, ese kambarwa igihe kingana gite, isuku yako yo iteye ite?
Uko dukunze kubona k'ubururu abantu benshi baba bambaye, ubushakashatsi bwatwereka ko kagomba kwambarwa hagati y'amasaha 4 cyangwa 6, so nyuma y'amasaha agomba kugahindura, iye kandi gasaba yuko ukajugunya ugafata kandi, kuko ko kandi urumva ko ntabwo ugafura, nubwo nigeze kubona abantu badufura, arantu nigeze kunyura sanga bakandikiye pe kari ku mugozi atari kamwe ari tubiri. Hari n'ubundi bw'imyenda ukozwe mu gitenge cyangwa umwenda runaka. Rero icy'ingenzi ni uko agapfukamunwa kaba kujuje ubuziranenge n'isuku yako, bisabwa ko ugafura. So icy'ingenzi ni uko agafura kenshi gashoboka, kandi n'amazi meza n'isabune, akakanikira neza ku zuba akakuma, kandi akagira agapfukamunwa karenze kamwe. Udupfukamunwa twemewe n'agapfukamunwa kujuje ubuziranenge. Dufite ikigo hano mu Rwanda kireba ubuziranenge bw'icuruzwa, utwo baba bemeje, ko ni natwe turatwizera. Ariko nanone tukaba tuzi ko agapfukamunwa kose katagukingira 100%. Atandukanye bitewe n'umwenda kakozwemo n'utwo kwa muganga, ko tuba dufite urugero runaka tugukingira. Niyo mpamvu n'ubundi nubwo wambaye agapfukamunwa dusaba ko muhana intera ya metero, kuko uko nguko katagukingira 100%, ibyo bice biba bisigaye biri butakariye muri ya metero. Tumwe mwambaye agapfukamunwa muganga na ya ntera, umva yuko amahirwe yo kwandura ni hafi ya ntayo.
Urubyiruko ni iki rukwiye gukora kugira ngo rwirinde kwandura COVID ariko nanone rwirinde kuyanduza?
Urubyiruko rero ufite imbaraga nyinshi, ni wo mubare mwinshi dufite muri population yacu, bahura n'abantu benshi, baba bari muri birthday kwa naka, bagiye muri baby shower yo kwa naka. So icyo narushishikariza kwirinda cyane, ashobora kwirirwa atabizi akagenda akayikwirakwiza aho hantu hose yanyuze, aho hantu hose bahuye nabo bakaza kuyanduza abandi. So urubyiruko narusaba yuko rukaze ingamba zo kurinda COVID kuruta abandi bantu bose, bakareberana bagenzi babo, abonye mugenzi we atayambaye neza amubwire ntamutinye.
Dushimire Dr. Deborah wadufashije kumva ndetse no gusobanukirwa n'ibyiza byo gukurikiza amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Dushimire Nyampinga twaganiriye nawe rero waduhaye ubuhamya bwe. Mwumvise ko yarwaye COVID-19 akaza gufashwa n'abaganga akavurwa agakira. Ubu nawe rero akaba arimo ashishikariza urundi rubyiruko kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Ubwo rero ngira ngo mwabyumviye ko iki cyorezo rwose kirahari kandi n'abato barakirwara. Gukaraba intoki rero kenshi ntabwo bihagije. Ese wari uzi ko iyo wambaye agapfukamunwa neza ugashyiramo ya ntera ya metero ari umusanzu ukomeye w'ubutanzi nk'urubyiruko mu kwirinda kwandura COVID-19? Erega ubu narinze abandi. Ese kuri wowe umaze kumva iki kiganiro muri aka kanya, niki wowe urimo gukora kugira ngo utange umusanzu wawe mu kurwanya ikwirakwiza ry'icyorezo cya COVID-19? Twandikire ku 1019. Rahma Umuhoza ni Nyampinga.